You are now listening to the Lead Radio Podcast.
Right, njengoba sike sakuthembisa ke phambilini ukuthi sokhuluma naye ke uMEC waka Sports and Recreation. Bangitshela ko producer bam ukuthi usefikile usekhona ocingweni. Asikubingelele MEC.
Niyaphila kula nabalaleli womphaka.
Siyaphila kakhulu futhi njengoba sesikhuluma nje nawe ke nje mama kushukuthi nabalaleli sebezophila kakhulu ngoba sebezothola ulwazi olilona lona liphuma kuyena umuntu owazi kangcono ngalo daba esikhuluma ngalo.
Ah, kuyajabulisa ke lokho ukuthi bephile ngathi beyigcinile besemakhaya bevalele izindlu.
Impela siyakukhuthaza lokho. Right, asiqale ngokuthi ke mama sikhumbuza abalaleli ukuthi cha besishilo sathi soba naye uMEC ekhuluma kakhulukazi ngaye iSports and Recreation Fund ekhonela ukuthi size kakhuluke abathe bakhinyabezeka ukuthi bangakwazi phela ukuthi baqhubeke nazo ezemidlalo abajwayele ukuzenza ngalesikhathi. Esicela ukuthi nje eqala sikwazi ukuthi ngenkathi le grant le yenziwa kuthiwe ubani ekumele bakwazi ukuthi bayi-applyele.
Angibonge ithuba enhlipha sona ikakhulukazi kule misakazo yethu yemiphakathi okusiyekelela yebo ngoba kwenza ukuthi imiphakathi yethu yazi ukuthi kwenzakalani ngoba kuyenzeka ukuthi ena ulwazi lingafikeleli emiphakathini yethu bese begcina nalafaka bayasizakala khona bengasizakali. Ngiyafuna futhi ukusho msakazi ukuthi umnyango wezemidlalo kanye nokungabele eminye yeminyango ephasisamseke kakhulu ngesimo se-COVID-19 ngoba iningi lezinto esizenzayo eminyangweni izinto ey'dinga ukuthi sisebenze sibe ndawonye sebaningi lokho esingakwazi ukwenza kulokhu umengameli abemezela ukuthi siku-lockdown isikhathi esikusona siphila ngaphansi kwe-disaster. Siwumnyango-ke sithena asizukuyekelela leso simo sinjalo kodwa kuyofanele singenelele ukwazi ukulekelela ikakhulukazi ama-athletes ethu. Uma-ke ngikhuluma ngama-athletes angikhulumi ngabantu abangena egrawundini kuphela bedlale, ngikhuluma ngabo bonke abantu abathintekayo kwezemidlalo. Kungabe othwalela abezemidlalo ijezi, kungabe oqeqeshayo, kungaba nanoma ubani, ngikhuluma ngayo yonke lolo hlobo lwabantu. Umnyango kazwelonke uye wabeka eceleni imali efinyelela u-150,000 million ukuthi bonke laba abathintekile ngesimo se-COVID bafake iy'celo kuzwelonke ukuze bezokwazi ukusizakala. Sithena-ke njengesifundazwe uma sibona izindlela ey'setshenzisiwe ukubalekelela labo bantu, sabona ukuthi cishe azizukufinyelela kubantu bakithi bonke besifundazwe saKwaZulu-Natal. Sase sithi-ke kokuncane esinakho esikhwameni nathi akube khona esikubeka eceleni ukuze sikwazi ukubalekelela. Omunye kumbuzo ungathi ngakawuphendulile wakho besihlaleleni konke lokhu njengoba uhulumeni oyedwa befanele silinde kuqali uhulumeni kazwelonke asinikeze uhlu lalabo abaphumelele ey'celweni abayifakileyo bese sikwazi-ke nathi ukukhanda indlela esizothi befake ngazo iy'celo abantu bakithi ukuze bezosizakala. Buthena-ke wobani-ke laba esikhuluma ngabo? Iy'nhlangano zezemidlalo abe sabiza ngama-Sport Federation, ama-recreational NPO, ama-club, abadlali, abaqeqeshi, onompempe nabasizi bemidlalo enhlobonhlobo, abe sabiza ngama-technical officials, abasekela abadlali, abe sabiza nge-technical support staff, kanye nalaba esibabiza ngama-Sport and Recreation support staff. Yibona-ke bonke laba bakwazi ukufaka-ke iy'celo yithina emnyangweni. Kubeke nje imadlali engenzakanani, imali engango-7 million. Nathi-ke kodwa kunohlelo esilandelayo ukuze bezokwazi ukusizakala ngoba asikwazi ukuthi fakani iy'celo kungabibikho uhlelo esililandelayo. Okokuqala, akhona amafomu avulile kusukela ngomhlaka-13 kuMeyi azozazale ngomhlaka-29 kuMeyi okufaka-ke iy'celo zokunqaphezelwa kulezi zinhla engiyibalile ngenhla. Atholakala kuphi-ke la mafomu? Atholakala eminyangweni yethu yezemidlalo kuzifunda nakusifundazwe kanye nasemahhovisi lawo bese ngikhulume ngawo ngathi awama-federation bayakwazi ukuthi bewathole lama-form. Uma-ke sebewagcwalisile lama-form bayakwazi ukuthi bese bewabuyisela futhi kuwo lamahhovisi ethu, noma benenkinga yokuwagcwalisa bayaya kuwo amahhovisi ethu bacele ukulekelelwa ekuthenini agcwaliswa kanjani. Labo-ke abakwazi ukuthi ba-access izinto ze-technology bayakwazi ukuthi bawa-download lama-form esikhuluma ngawo kwi-website ethi www.kznsr.gov.za www.kznsr.gov.za. Uma sebewabuyisela-ke emuva bengawa-emailela kule email at covid19relief@kzndsr.gov.za noma bewayise emahhovisi ethu uqobo lwabo. Yini-ke mhlampe-ke izinto-ke ezizodingeka, ngoba akuze ukuba nje uthela sibhuqe, kukhona izinto ezizodingeka ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukuyibuka iy'celo zabo. Kufanele baveze ukuthi inhlangano yakhe ihlukumezeke kanjani, ihlukumezeke kanjani ngasezimalini ngesimo se-COVID, kube ubufakazi bokulahlekelwa. Kumele futhi baveze ukuthi ena imizala bezoba ingxenye yayo imithiwe, abezokwazi ukuthi ena asizakale kuyona. Uma kungabaqeqeshi kube umqeqeshi kuphela osebenza ukuqeqesha ongenawo omunye umsebenzi awenzayo. Abaqeqeshi bebanhlobonhlobo, khona mhlawumbe abaqeqeshi abantu abazivocavocayo ngobuningi babo, abekho sibabandlululayo kulabo. Abeke-ke engeke sikwazi-ke mhlawumbe ukuthi nje sibabheke nokubabheka yilabo abadlala ezingeni mhlawumbe le-PSL noma abadlala mhlawumbe ezingeni lo-KZN Dolphins, ngoba labo sebesezingeni eliphezulu kakhulu kunathi. Kwenzenjani-ke ukuze mhlawumbe sikwazi-ke ukushonza iy'celo? Siye sakhanda-ke ikomiti le-Nqethabuthopho, okuyilona-ke elizobhekelela-ke lezi y'celo-ke uma beyifakaka. Lezi y'celo-ke usihlalo wakhona waleli komiti ubaba uThami Mkhulu, owusihlalo owu-president we-KwaZulu-Natal Confederation, esicabanga ukuthi-ke uzokwazi ukuthi amelele zonke iy'ntaka zezemidlalo ngaphandle kokuchema nangaphandle kokuthi kukhethwe iphela emasini. Simisele-ke ukuthi siqale-ke ukubakhokhela abantu bakithi kusukela ngomhlaka-15 kuJuni. Mhlawumbe-ke ake ngime lapho kwamanje ngizwe ukuthi kukhona yini mhlawumbe engingakukhavanga embuzweni wakho mhlakazi.
Hayi ngezwa usukhave okuningi kakhulu wophethe uprep wami, but kulungile. Ngifisa ukuthi sigcizelele la ukuthi khona i-question abaningi akade benayo ukuthi hayi thina mhlawumpe ngoba siyadansa noma sezukuthi nawo ama-recreational activities nithi impela nawo nizowabhekelela laba abenza lokho okukanjalo, because into abaningi akade beyitshela yona ukuthi hayi ngazi ukuthi u-sport kanti nala ma-recreational activities nawo azokwazi ukuthi abe-counted, nokuyinto enhle kakhulu leyo.
Kunjalo mfowethu, ngakho nje phela ngiy'bale zonke lezi zinhla, ngiy'bale ngokuzenukanisa zonke ngendlela yazo. Ama-aerobic instructors, ama-clubs and recreational structures and entities, sport and recreational federations and entities, sport and recreation support staff, technical support staff, technical officials, professional athletes. Uyabona ukuthi yena akekho umuntu omzama ungambali la. Even laba abaku-EADP athletes bayazana bona, bayazi ukuthi ngikhuluma ngani bangisho lokho. Nabo siyabafaka ama-coaches of elite professional athletics, developmental coaches, private and independent coaches, bonke sibafakile, sibakhiphele ngaphandle.
So
bonke basizakala ngenxa yezemidlalo.
So
kulungi ngomuntu ungene ground nekhahle ibhola kuphela, nalabo kuyibona abasizakalayo uma kukhona ezemidlalo bafakile.
So kusho ukuthi nalabo abaney'khungo zokuthuthukisa italente nabo bayangena khona la ama-academy.
Kunjalo nganyakwethu, kunjalo bayangena.
Alright, kukhona i-part oyichazile kancane engifisa sithi ukubuya kuyona, leyo ukuthi yini le ezongenza mina ukuthi ngika qualify, because abaningi sebeqalile abanye baya apply, abaningi futhi they will go all out in order to apply ngenxa ukuthi balidinga usizo. Asicizelele yipi le ezong disqualify ake kubina mangabe ngifaka iapplication yami engimele ngiqaphele.
Okufanele beyiqaphele, uma esifakile isicelo kuzwelonke wakwazi ukusizakala kuzwelonke, asikwazi ukumnikeza munye uhulumeni, baboda abantu esibanikeza isevisi, yingakho sineplan eyodwa efanayo, ngeke sikwazi ukumsiza lo. Uma kuwukuthi iclub yakhe isezingeni le-PSL, sibona ukuthi sekuyimizimba leyo esikwazi ukuyimela, akusesiyona imizimba esingayelekelela njengabantu abasathuthuka noma basezingeni eselincanyana. Uma kuwukuthi kunenye indlela emfakela imali, seyiwu-coach kodwa uyasebenza uthola enye income, asizukwazi ukuthi sikuncedise lapho.
No, hayi. Ngiyacaca kakhulu leyo part, because I think iyona part eyinkinga kakhulu, because ekugcineni sibe sesifuna ukwazi ukuthi yini ngempela mina ngingakwazanga ukuthi ngiqualifyile busibanibani yena eyitholile i-grant.
Yeah, futhi-ke uma-ke enganelisekanga ikhona i-appeal committee. Mase be-adjudicate-ile laba wabona ukuthi hhayi mina ngibona sengathi akwenzekanga ngendlela, uyakwazi ukuphinda appeal ukuthi hayi kufanele mina ngithole, sikwazi ukuthi siphinde sibhekelele lokho.
Okay, kukhona-ke udaba la abantu abaningi la ifike ime khona-ke ukuthi ukuze ngikwazi ukuthi ngiqualify, kubaluleke kangakanani ukuthi ngibe initiative noma ngibe organization eregistered evelayo uma ngabe siya laphaya kaSARS, kube ne-tax number ngoba phela ekugcineni kuzokhokhwa. Kubaluleke kangakanani lokho
njengano-administrator? Kubaluleke kakhulu lokho Msakazi. Zimali zomphakathi bethu nathi sizophendula ngazo. Uma singase siyinikeze nanoma ubani ongenawo amabhuku aqondileyo, kungenza ukuthi kube sengathi nje u-MEC Mavimbela uvele wathatha imali wayoyifakayela umndeni ney'hlobo zakhe. Yingakho kufanele ukuthi ena amaphepha abe eqondile ukuze sikwazi ukulekelela. Asikwazi ukulekelela uma amaphepha akho engaqondile. Kubaluleke nje kakhulu.
Alright. Bese umbuzo wami ekade omunye wokugcina ebengifisa ukuwubuza, I know ukuthi you've covered le ukuthi kukhona i-panel edila nokuthi ibhekelele ekutheni kunikwa abantu ekufanele banikwe. Ngabe kungenzeka yini kodwa-ke mangabe seku-awardile ekugcineni kube khona sort of indlela yokupublisha ukuthi these are the beneficiaries of i-grant?
Ngeke sikwazi ukukufihla lokho ngoba izinto zomphakathi zemali yomphakathi ziyifihla. Njengoba besilinde emzwelonke nje ukuthi asithumelele ukuthi ngobani besifundazwe senu abatholileyo, asibenanga ukuthi sicela sinikeze abatholileyo, yena sicela sinikeze nalabo abangatholile. Nathi njengesifundazwe kufanele senze okufanayo, sithi nabo esikwazile ukubanikeza sibanikeze okungakanani, ngoba akufanele kube khona nanoma yini esifihlayo, ngoba zimali zomphakathi lezi kufanele kwaziwe ukuthi zenzile, zimali zawo umphakathi. Uma singase sikufihle lokho sengabe kusho ukuthi phela ngingavele ngiyinikezele wena nje Msakazi, ngithi ngoba lizibonakale igama lakho, sizokwazi ukupublisha lokho, sisho ukuthi nabo abatholileyo abantu abafake iy'celo bebewu-30 ngiyalinganisa.
Yes.
Abantu abawu-30 abafake iy'celo bawu-25 esikwazile ukubasiza, bangosibanibani esikwazile ukubasiza, sizokwenza lokho kanjalo wakho umuntu upublishayo that information.
Okusho ukuthi kungenzeka emva kokuthi sekunikiwe abantu ama-grant basizwa labo abasizwayo, ukuthi sibuye sikhulume ukuthi bekunama-applications amangaka, kwasizwa bangaka, kwaba imali engaka leyo okuthe kwakwazi ukuthi abantu basizakale.
Kunjalo, kunjalo Msakazi. Ingakho nje nisibonge isikhathi esiphasona ngoba sokwazi ukunikeza lelo thuba ukuthi sikhulume nemiphakathi yethu ikwazi ukuthola lolo lwazi, ngoba abantu bakithi nje bagcina bengazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyafisa nje ukusho futhi ukuthi uzwelonke usazophinda avule futhi iy'celo ifaka. So befaka abantu bakithi laba abakhwalifaya ukufaka kuzwelonke, ngoba yezabo lezi imali kufanele yisiza sisize bona umengameli izolo mayekhuluma ubekhiye ukuthi thina abantu bezemidlalo naku level 3 asake zokuqhubeka sikwazi ukuthi siye emagroundini siyodlala kusho ukuthi uhazo bamkhulu umthwalo esibhekene na futhi ke emveni kokuba sesiqedile izicelo ngoba sifisa ukuqala ukukhokha ngomhla 15 noma singazi ukuthi ingakanani iy'nselelo esobhekana nazo siyosijabulela isikhathi sokuthi siphinde sizolambisa abalaleli ukuthi kwenzeke kanjani bangaka abatholile bangaka abangatholanga yeziphi mhlawumbe iy'ngqinamba esikwazi ukuthi siyithole ngoba okunye we cannot predict before sibone ama-applications ukuthi and what were the challenges in filling in those forms.
No sibonga kakhulu nge-transparency ukuthi yonke into sikwazi ukuthi sizwe ukuthi izohamba kanjani. Ngicela phambi kokuthi siye ngasekugoqeni ukuthi uphinde ucacise leli point leli lokuthi abantu so summarize ukuthi kumele ba-apply kanjani, ngoba engikuthandayo ukuthi akusikhona ukuthi sizokwenza the traditional way kuphela, akhona futhi nama-option ukuthi kusebenze ngezinye iy'ndlela ngoba phela ngoba sekwi-lockdown okunye ukuthi kuba nzima ukwenza.
Angiphinde-ke msakazi ngithi ama-form okuthi ba-apply bayawathola emahhovisi ethu ezemidlalo nokungcebeleka. Amahhovisi ethu ezemidlalo nokungcebeleka akhona kuwo wonke ama-district kwi-province yethu. Bayakwazi ukuwathola e-head office yezemidlalo nezokungcebeleka okusePietermaritzburg nakwamanye amahhovisi akhona in the province akhona nakoThekwini nakwezinye iy'ndawo. Kodwa futhi nakuma-federation akhona lama-form esikhuluma ngawo okufanele bewasebenzise. Bese kuthi-ke laba abane-access kuma-computer bayakwazi ukuthi bewa-download-e kwi-website yethu esiyikhandele nje le-relief yethu ye-COVID-19. I-website yethu ithi www.kznbsr.gov.za. Uma abanye befuna ukuthi-ke sebewagcwalisile manje amafomu sebewabuyisele kuba bawabuyisela kuwonke lamahhovisi noma bewa-imeyilele kule email ngoba le email zide zikhethele nje into ye-COVID-19. Ithi COVID-19 relief@kznbsr.gov.za. Bayakwazi-ke nokuthi bahambe bathole ilink abangakwenza konke kwikhompyutha be-forward kwikhompyutha https://kznbsr.gov.za. Bayakwazi ukuthi bakugcwalise konke kwikhompyutha bethumele lezo zinto zabo kanjalo ngalolo hlobo. Kodwa nje siyacela ukuthi abantu bakithi bayifake iy'celo ukuthi bezokwazi ukusizakala. Siyadinga ubufakazi bokuthi umuntu ulahlekelwe kanjani. Uma ubuzogijima Comrade Marathon, isho ukuthi bezogijima Comrade Marathon, siyazi ukuthi besebengezukuwina bonke. Kodwa umuntu ukhokhile zonke lezo zinto namathisele. Yebo, ungazi ukuthi hhayi lo
mzofumnambangicela iprize
yamiongelela ungawini. Kodwa into eyi-evidence yokuthi usurejistile iyokwazi ukusilela ukuthi ngempela lo muntu uberejistile ukuthi uzogijima Comrade Marathon, sizokwazi ukuthi bese siyabhekwa-ke isicelo sakhe.
Okay, no ay kuzwakala kahle. Asikhuthazeke abalaleli ukuthi nje okulula kakhulu ukuthi baye kuwebsite yaka Sports and Recreation, yaka KZN Sports and Recreation. Ngibonile ukuthi yonke le information ikhona lapha ya kwiwebsite. Naba forms bazokwazi ukuthi bawathole lapha kuyona ke iwebsite bangabuka ukuthi unayo iaccess yayo iinternet. Okokugcina usuhamba ngicela ukuthi especially sikhulume nabantu abakwezemidlalo nokwezokungcebeleka kakhulukazi. Siyazi ukuthi bayafisa ukuthi ngabe impela imizimba iyashisa, bayafisa ukuthi ngabe bayagijima manje, ngabe badlala ibhola, ngabe bayahlangana ezabakhwaya bayacula, ngabe bayadansa, kodwa isimo asivumi. Nakulevel 3 isimo asikavumi. So ngabe ngikwenza ukulungiswa uma ngikudedela uhambe ungashiyanga isiyalo kakhulukazi kubona.
Kuyiqiniso msakazi ukuthi si-afekthe kakhulu kule ndima yezemidlalo. Futhi-ke siyafisa ukuthi bengadilibali abantu bakithi. Njengoba sisekulevel 4, sinalo ilungelo lokuthi sikwazi ukujoga i-distance engaba u 5 kilometers ukuya, asho ukuthi 5 kilometers ukuya u 5 kilometers ukubuya, kusukela ngo 6 kuze kube u 9. Kodwa u 11.3 umongameli usivumele ukuthi sizokwazi ukuyivocavoca ngendlela esifisa ngayo, kodwa sakeze ukuya kumajimu lawa ethu esiwajwayele, sikwazi ukuthi siye khona ey'ndaweni zethu zokujima. So-ke siyacela ukuthi ena imizimba ephilile, imizimba ezivocavocayo akuzi balulekile kuzo lezi ndawana zethu esinazo, asibeke siyivocavoce siyimindeni yethu ukuze singaze sibe nokhwadalala, sihlale sinemizimba ephilile. Ngoba umzimba ophilile wenza ukuthi uze ulwisane nanezifo. U-COVID lo nithole ukuthi nje umzimba u-active, umzimba u-healthy nangendlela esidla ngayo. Yabona, njengoba sihlele emakhaya nje sivukele ukudla, silale sidle, kubalulekile ukuthi si-exercise, sidle ukudla okunempilo. Kuwo lapho ethu akufani kuke sibe siyivocavoca ukuze uma sekuthiwa pezasha ibe imizimba yethu ikulungele ukuthi singangena enkundleni sibuye.
Hayi, impela
imigomo ebekiwe uhulumeni nangenxa ye-disaster ekhuluma ngokuqhelelana siyayilandela, ugeza izandla zethu njalo njalo nensipho namasiko. Siyaqinisekisa lokho, ukufaka izamfonyo uma siye ey'ndaweni zemiphakathi siyakwenza lokho, siye ey'ndaweni zasey'tolo ngoba kukhona ukuthi siyothenga ukudla okunempilo, sibuye sihlale emakhaya ethu, kungabi nje sengathi business as usual. Ngoba enye into leyo imiphakathi yethu eyenzayo budedengu ukuthi nje sengathi akonakele lutho, kanti ngempela lesisitha esibhekene naso asinazo iy'nhlabazo
siyabonga. Sithi phansi ngedudla phansi nale studio khona esengiyibona nje ey'dudla ey'ncane ezikhandekayo phansi ngedudla, siyalwa nobududla.
Mesifuna abantu abafithi, angifuni ukuthi yena iy'dudla ngoba you can be isidudla kodwa ube for you.
Siyabonga MEC.
Alright.
That was your Lit Radio podcast. Stay tuned for more by downloading the Femcast app to listen to Lit Radio ZN 24/7.